نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كم يمي قال سبحانه وتعالى نغفر لزبون تبقوات محمد صلى الله عليه وسلم تلين سبان كان زجزمير مكاتو كان بلانا مغا مغا بان كان يوكزان دي ديني بزين دي زين زميني تنغا بوليت سموي واتو جولنغا جوتي ديني اتي بريبا سوغولو تي نيوي سمي تما يتوي اندي ماو الله سبحانه وتعالى اندي قوتي كدزل منجل يميني يومي تما يتوي زفيوا اندي كوكالا او كونجل مجل Insha Allah subhanahu wa ta'ala lele kwambili tikambilana pamutu onena kuti kukwanilitsa zomwe tikuyenera kumuchitira Allah subhanahu wa ta'ala komanso kulemekeza mafula azolingidwe zake so mbali inayi ndi Allah subhanahu wa ta'ala anatipasa malamulo husiana siana anatipasa ndikutionetsera njira zosiyana siana zakapangidwe ka zinthu zathu pa moyo watu watsiku ndi tsiku koma mbali inayi kuliso zolengedwe za Allah subhanahu wa taala zimene timakhala nazo zimene pali anthu osiyana siana amene timakhala nawo ena moyendikana nawo mwanyumba ena kugea nawo ntchito limodzi ena upanga nawo zinthu zosiyana siana anthu amene onso ali ndi mafulo awo amene timafunika tiwalemekeze osamukondeleza kapena kumukhomelera munthu wina aliyense ifa tikudziwa kuti izi ndi zolengedwe za Allah subhanahu wa taala ndipo tikapanda kusisamala tikapanda kuzitenga bwino ndiye kuti zikhoza kukatipangisa ifeyo kuti tikapeze chilango pamaso pa Allah subhanahu wa taala zikhoza kukatipangisa kuti tikalangike ndi kuzunzika pamaso pa Allah subhanahu wa taala ndiye choyambilira takufunika tilemekeze malamulo a Allah subhanahu wa taala kuti nthawi zonse kuyang'anitsa kodi ndishani chimene Allah subhanahu wa ta'ala akufuna pa nthawi ino kuti ndichite nyanka ndiziti zimene Allah subhanahu wa ta'ala sakufuna kuti ndichite kupata kuchosa zimene izo zili pambali malamulo Allah subhanahu wa ta'ala ali pambali kulemekezaso mafula azolengedwa zake zolengedwa za Allah subhanahu wa ta'ala mbuyo mchisilamu chisanaze unali Uthman ibn Talha amene anali woyang'anira makiyi a Kaaba Sharif iye ndi amene ankatsegula Kaaba lolemba ndi lachinayi lililonse kuti anthu alowe ndi kuchita ibada zosiyanasiyana nthawi ina yake hijira isanachitike mtume sallallahu alaihi wasallam aslamu Asad anasamuke kuchoka mzinda wa Makka kupita ku Madina Munawara anthu ankalowa mu Kaaba tsiku lawo lomwe adapatsidwe so aliyense amapeza nthawi aliyense amabuka amapeza nthawi yoti akapange ibada pamakhala nthawi yosankhika yoyikika imene imayikidwa kwa wina aliyense amene wapempha kuti afuna akapange nawo ibada mu Kaaba ndiye amene amayang'anira amene adali ndi ulamuliro woyang'anira makiyi amenewa anali Talha anali Uthman ibn Talha radiyallahu anhu ndipo mtume sallallahu alaihi wasallam na yesu ankafuna kulowa panali nthawi ina yake imene mtume sallallahu alaihi wasallam ankafuna kulowa komano chimene chidachitika nchoina kuti Uthman ibn Talha nthawi imene mtume sallallahu alaihi wasallam ankafuna kulowa ndikuti munthu wina atabwera kale atapempha kale kenaka mtume sallallahu alaihi wasallam akupempha munthu uja amene ali Uthman ibn Talha sana mulole mtume sallallahu alaihi wasallam kuti alowe mukaba muja ndipo zotsatira zake anayamba kumusambula ndi kumunyoza mtume sallallahu alaihi wasallam namu ndi kumuyankhula mwamwana mtume sallallahu alaihi wasallam adaliza mtima sana yankhule kena kali konse ndipo adapilira kuzunzika kwake ndi mmene adamutukwanira komabe mtume sallallahu alaihi wasallam anamuuza Uthman kunena kuti Uthman likudza tsiku lomwe udzaona makiyi a Kaaba ali mʼmanja mwanga ndipo ndidzakhala ndi mphamvu zowapereka makiyi amenewa kwa aliyense amene ndikumufuna Uthman adayankha nati tsiku limenelo lidzakhala loyalutsa kwa makuraishi soeza kuti ndi tsiku limene makuraishi angadzayaluke ngati ukuyembekezera kuti iweyo uzakhala ndi ulamuliro wotenga makiyi kapena kulamulira Kaaba imene mzikiti umenewu ndipo Uthman ibn Talha akufotokoza unena kuti ndidadziwa kuti ndithu tsiku lidzafika izi zikuyenera kuti zidzachitike zinenza kuti adamukhulupirira mtume sallallahu alaihi wasallam adakhulupirira zimene mtume sallallahu alaihi wasallam adayankhula ndipo ndidali ndi chikhutiro chonse tsopano Uthman radhiyallahu anhu akulongosa unena kuti ndidali ndi chikhulupiriro chonse kuti zimene mtume sallallahu alaihi wasallam adanena ziyenera kuchitika kuma bai nafi bantawe mu Allah subhanahu wa ta'ala da mulan tu sallallahu alaihi wa sallam ndima sahaba wuri mun zigar radiyallahu anhum gudi asam kile Madina munawara ndibo nkondo zambili zoosha zidashi tika pakati pa islamu kumanso makuraishi pakati pa islamu ndi makuraishi mzaka zumwe zida tsatilidwa ndibo kinaka ulabi sikauti inafi gantawe yumu Allah subhanahu wa ta'ala adama meza ntima wa Uthmani ibn Talha kuti aluwa jislamu kinaka nimena kaluwa jislamu choncho adanya munga ujoko mmaka mkarrama kupita kumadina wa munawara mchaka jana namba 7 chisa mkile ni mtu sallahu alayhi wa sallam ujoko mmaka kupita kumadina wa munawara ndipo kumene kuja adaka lengeza zakulowa kwake jislamu naka mugwila ntanja ukamulonjeza ntumi sallahu alaihi wasallam kuti iyeyo azakuwa ndi nsamalamulo onse a Allah subhanahu wa ta'ala patango udutsa njaka chimodzi nthawi ya fathi makka tsopano makka yagonjetsedwa yafika m'manja mwa asilamu ikulamulidwano nda asilamu zikiti kaba ili m'manja mwa asilamu ntumi sallahu alaihi wasallam adamulangiza Uthmani ibn Talha radhiyallahu anhu kuti abweletse makiyi a kaba popeza makiyi a kaba sungidwa ndi banja limene ili akubanja la Uthman ibn Talha radhiyallahu anhu then atabili tsamagia jantu sallallahu alaihi wasallam adalwa ngao la Kaaba adamlo adalwa mukaba muja nashita ibada kusali malaka ngabo pambuyo bage tu sallallahu alaihi wasallam atatuluka muone mukaba muja Abbas kwa maso Ali radhiyallahu anhu ma onsa nkafuna uti apatsidwe ule mukala ndi oka ndi udindo oyanganila makia ja makia akaba sharif tumi sallallahu alaihi wasallam ali mukaba Allah subhanahu wa ta'ala ni mamina kavumbulutsa aya ya Qur'an kumulangiza tumi sallallahu alaihi wasallam kute abwezi kwa Uthman ibn Talha radhiyallahu anhu ndi akubanja kwake sasa ndi tumi sallallahu alaihi wasallam adala mulati ya ima Allah subhanahu wa ta'ala kumula mula tumi sallallahu alaihi wasallam kuti abwezi lisi makia kwa Uthman ibn Talha ndipo aya imina Allah subhanahu wa ta'ala ada kumbulu sainali yoti inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ndithu Allah subhanahu wa ta'ala akula mulilani kuti mubwezi zomwe mwakhulupirika nazo muzibwezi kwa ini yake tumi sallallahu alaihi wasallam kinaka anaobweza makii kwa Uthman ibn Talha radhiyallahu anhu ndikumuuza mau kunena kuti makii azakhala mmanja mwakubanja kwake ndipo palibe amene adzatenge kushekela kwa iwo kupatula mthekayo amene anga wapondeleze kupatula wopondeleza yekha Uthman ibn Talha radhiyallahu anhu au shoka ni makindu sallallahu alaihi wasallam adamu itana nati hey Uthman kodi ukumbukila mau omundida kuuza mbuyo mkuti posa chedu apa siku likubwera pomwe udzaona makia akaba ali m'manja mwanga ndipo ndidzakhala ndi mphamvu zowapeleka kwa aliyense amene kumufuna Uthman ibn Talha radhiyallahu anhu akuyankha kuti inde mtumiki wa Allah mtenga wa Allah sallallahu alaihi wasallam ndikulikumbukira bwino ine tsiku limeneli ndiye kuchokela ndime yomwe yachilidwa ayi kuchokela mundime imene ili pamwambayo imetango kambira naye tipeza kuti Allah subhanahu wa ta'ala akutiphunzisa kuti zosungitsidwa zonse ziyenera kubwezedwa kwa amene ali oyenera so nthawi zina timatheka kusungitsidwa katundu nthawi zina timatheka kusungitsidwa uthenga kuti ndisamalile uthenga uwu ndichinsisi usamuwise wina wake kapena ndisamalile katundu uyu zinthu zimenezo ndi zimene Allah subhanahu wa ta'ala akutilamulira kuti yafika nthawi yoti tibweze tufunika tibweze mopanda kunyenyelika mopanda mkwiyo una uliwonse ifa tikubwezelesa kwa ini yake ufati kuwapatsa achini yake tipeza kuti mahadithi osiyanasiyana mtumi sallallahu alaihi wasallam anatsindika kwambiri pakukwaniritsa malonjezo ameti makhala tikulonjezana kapena kubweza katundu wina aliyense amene tasungitsidwa komanso kukwaniritsa kuthenga ndi mkena kalikonse kamene talonjeza kuti tikwaniritsa pempha la subhanahu wa ta'ala kuti atipange ife tonse inu ndine kukhala anthu oyang'anira bwino anzathu ameti makhala nawo olemekeza mawu a Allah subhanahu wa ta'ala olemekeza malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala.